Zayd latest music.com.
Trumpets.
It's your girl Fatmula. Na golden voice. Kanda na ungu mwona ushike ngome hama kuzanga chami. Hey, miaka una mono kuvula keshinge kuzanga chami. Nami I admire bingi emaridu mani. Kakwa mwone kowa kungupa bantu vapita kumbali no kumweba tulio mwana kashi awe.
Ah.